over the moon. Yeah, Majida, this is a letter to us. Let's all be united. Iranza wava satvaina. No man shall be abused.
Itakutwalela swishangi. Itakukulisela muti. Itakutwalela swishangi. Itakukulisela muti. Aitsikeni tihanyi. Iva kombari ranzu. Aitsikeni tihanyi.
Story ni rwansa tanga biwi irimbambu ita kutwalela vana nfila pain loko anuna bansati ikukomba rirhandzu akumela na vana mara sweswa mchanisa swa nyumisa kuva Mjita hi mhaka leyi everyday vavanuna va khomiwa just because va xanisa just because va rheyipa just because va dlaya ni rwansati una xindzuti u fila njhani kumupa u fila njhani ku mrheyipa u fila njhani ku mdlaya before u endla hinkwaswo rhanga u hleketa hi vana ku kala makhi swa vava ku luza makhi swa vava ni ri swiendlo swa bava hi papa ti vangela badi ku kala nsati swa vava ku va singila swi nandziki ku lava hima hi milenge hi va hlonipha hi va komba rirhandzu ni ri va eva va nkoka va nida rhandzu ra hina ex
moya wa mina wu le hansi vavanuno vahlawulekile 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 itakutwalela swishangi itakukulisela muti itakutwalela swishangi itakukulisela muti aitsikeni tihanyi hi vakomba rirhandzu aitsikeni tihanyi hi vakomba rirhandzu nsati wa wena ni ri nsati wa wena nsati wa wena nsati wa wena ni ri nsati wa wena
loko mtlhandle ka voko i ta vona hi mani u fanele u msirhelela u mvhikela vona rhandzu ra wena loko satana xi fika xi kuta ku rhumuka u fanele u va na ripfalo ivi na loko u wrong loko a ku tsundzuxa u pfumeli wu ri wanuna hi wena mara ndzondha yi wu pfanga loko a nsati a nga ri kona swa le mutini a swi famba everyday u nghena kaya hi 10 u veka byala mahlweni ku tlula nsati wa wena loko u fika wu mnaka wu mthinti loko a longa timpahla lava ku jikela kaya u jika u sola valoyi lani ku hava na noyi maendlelo ya wena zama ku endla swa right u va xikombiso ka vanhu u naveta vo tala va ta dyondza ka wena komba nsati na vana ku ri rhandzu i yini exi
nsati wa wena nsati wa wena itakutwalela swishangi itakukulisela muti itakutwalela swishangi itakukulisela muti aitsikeni tihanyi hi vakomba rirhandzu.